Where the hits jam from wipe load at the comp.
Mulwa, hello babo. Nomfu, fichota. Ephakathi kwawo ulwandle lwababona lwathi abahambi bodwa nabo nomfundo wababona babegcwele babengahambi bodwa lwavule Gafule, 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 Oh no!